long story of nominations nini pale kwa headquarters na Kenya. And I quote, this is what my mother told the husband in my presence. Kambia, unaona ile ndume ilinizalisha.
Shit.
Wewe unaweza kurudisha Homa Bay na karatasi yako ama Malboro na manguo zako sahi.
So kama kawaida lazima tukuremind linebet.com promo code ekonene, baki umeingia hapo na baki umepata 100% bonus, na hiyo unaipata ile time una sign up, si ndio?
Yeah, so
whatever ile utakuwa umeseti unapata 100% bonus. Na usisahau pia inakuja bila ushuru. Hakuna kitu gatamu joka kuwa na inajua zile winnings zako bila ushuru jo. Jo, especially saizi vile maisha inaenda kuwa ngumu, si ndio? So make sure umeenda kwa linebet.com promo code Ekonene.
Ekonene.
Ni me work tu ni ime consistency ni generation ya sahi comedians wa sahi side ya comedy wamekuwa able ku package digital comedy. Na get. And for the comedians it's working for them. But for the artists lazima kuwa very keen.
Yeah.
And one of the things lazima kuwa keen mwafu ni moja. Lazima wa learn ku work under mentorship.
Yeah.
Ikitu waina. Mwache ni kwa mi siwezi, kuna watu watatu ama wanne wenye siwezi ongelesha vila nataka. Siwezi ongelesha Chachi vila nataka. Siwezi ongelesha Jalango vila nataka. Siwezi ongelesha Jesse vila nataka. Siwezi ongelesha Nyambane vila nataka. Siwezi ongelesha mbaka KJ vila nataka. Una get? Ata ni chapa show noma aji. Mimi kwanza mimi sitakangi wasa kuja kuni compare na comedy. Ati, hey, no, you're better than...
Yeah.
I am Dr. Foneke. Give me my flowers as Dr. Foneke. But don't take somebody else's flowers to add them to mine. Because kuna kitu inafanya ubini inawaka. Kuna kitu inafanya chipo inawaka. Kuna kitu inafanya jesi inawaka. Na maybe mimi kuna kwa your space. Sita waka. Unaget?
Come to ubini, I always say that this is the one person who makes me look lazy. Like, vitu ubini ufanya... He does something so hard and makes it so simple.
Exactly.
Umsuka gachini for 8 hours aki interview ase. Niko like, buda unaduaji story. This is not that simple.
Na mimi say, mi niko poa na iyo yangu ya 30 minutes once a week. And iyo ni space ya ubine. Iyo ndo prowess yake. Mi ukisema unipatie event ya 10 hours. It's a known fact. Ufoneke uli MC, keep the energy, make guys laugh for more than 8 hours bila kuchoka.
Yeah.
Na hiyo ni space yangu. So si just clear with OB. Una get? Juu ya hiyo because nisha understand space enye na operate, space yangu operate ni gani. Nina benefitaje. Kuna mbeleza nipige hapa? Hapana. Sai no matter, leo wacha nikombe, leo any English stand-up comedian kutoka majuku, from Russell Peters to Kevin Hart to Dave Chappelle to nani, wakuja Kenya na wanatafuta Ketan Reza. They can only be one person and that is Dr. Foneke.
Ekonene.
Una get. Na hiyo ni space yangu. Lakini as content creation.
Yeah.
Siwezi za kupigana na Wololo na Austin Mungai. Mwazi ya watu hiyo wako na Kirezike na Flako.
Yeah.
Watu hiyo wako great. Like you wanna do. You do space yao. The reason why some of us are not full of jealousy and envy is because we have understood our space. We are comfortable in our space. We are operating in our space. And we are building ourselves based on that space. A lot of people always have your dreams and ambitions. My brother Obina, maybe he wants to take this to the next level.
Yeah. Mimi nikisema, it's out of admiration.
Exactly.
Like, this person makes something so hard look so simple. Because sometimes I have these 4-hour conversations, and after the day, I'm just...
You're exhausted.
I'm exhausted.
But you have left.
So I'll watch his show, and I see him, like, amekatini 2 hours na Miguna. Then he does another 2 hours, like 6 hours later, and I can still see he's maintained the same amount of energy. Unachikienda, you have to respect that. You have to be like, this person deserves his success. Unachiki, like, to me, when I look at him, I'm there like, damn, I can... There's more space for more work.
Yeah.
Like people, because pia kuna kitu moja sujidanganya that people are going to get bored if you are there all the time. But I think naitwa nani Kibe has proven that wrong, because Kibe used to do, he still does. Morning anachapa ile show yake on Twitter. Alafu usiku alikuwa anakujaga YouTube, si ndio? So sikusikizi kwa Rumble. And you see people are with him on Twitter for 6 hours and they'll still show up at night for 1.5 hours. You see.
Your fans are your fans. They'll always show up for you.
Yes, yes.
Always know that.
So when you see that, you're like, these people are so hardworking. Like they are pushing themselves. Mbaka, Now when I tell you, like, it makes me question myself, cuz kuna time kuna chukua, like, I'm one of the most hard working people. So I'm looking at this guy, I'm like, kwani
watu wana push
wanafanya kazi
muka hivi, like, nasema na mkozi niko na I have a ready show Monday to Friday kuanzia 7 to 10
yeah
solo
sina
co-host
yeah
niko na kupatana UNTV niko na Mr. Right
yeah
right nikishama da hizo zote niko na gigs alafu niko na kampuni tatu nina run
yeah
una get then bado wewe ni boda
yeah which is a full time job
una get so kila mtu ako on toes kila mtu ana mimi time kuna manze kuna time hii Mr. Right nyuo nanga pa episode pa Saturday kuna time nimeshoot episodes 5 in one day.
Yeah, ni trrr.
Because Mr. Right mo shooting within 3 days. Nikiwa na Diana ama yote nikiwa na Shiks. Na within 3 days. So unamka hivi na when do you lead host? So kila mtu anakufuata DJ ama dem nani anakufuata.
Yeah.
So lazima make sure intelligence yako na energy iko this hata by the time unafika episode ya mwisho. Una get? So wase wanajisukuma huku. So by the time unakuja kuanza ku diss hustle himself but hey, my fika has been around for too long. It's time for him to take a break. Ufunika has been around for too long. It's time to take a break. Obina is excuse me.
Kuna sawa kwa hivyo. Mimi nakwambia je chukua break kwa nyanya yako.
Ndio kwenda huko. Break yako. Hii si class. Life si class. Yeah. Mimi niko beyond. Mimi na follow dream yangu na dream haina break. Dream haina lunch. Na dream haina long breaks, you short break. Una push. So we ni nani kufikiria uko na time machine ya kudecide time ya Afrika ku retire we ni nani angalia jua angalia Nameless mpaka saindu Nameless mimi sana kaingiza ni billboards ngapi kwa barabara za Nameless wahusa yako kwa adverts ngapi ingekuwa wahua ache kupush brand
yeah
sasa yako promoting sijuu kuna hii ni mpya ya diapers imelaunchiwa sijuu kwa sijuu fast assurance sasa Nameless ni mahua na kafunga wange acha kupush brand sababu ungesikia sema ati ah you know who after mimi city shiki ati yeah, Nameless after mega rider after yeah. After salad come
sisi,
on
sisi tulipata Snoop bado yuko
unatuambia
nini Snoop yuko like damn
sasa hii feeling ndio huyu bado anafanya tour yake last tour like last tour last lap something una get
Eminem
ndio huyu bado anakaa nasikia Rihanna anapanga tour yake. Sina kumbuka Rihanna na Mr. DJ Pond and Replay. Mr. DJ want you. Tunakumbuka hiyo time kakiwa kadogo kamekonda kamiwa fulani.
Yeah, yeah.
Sasa bado kwa game. Tunakumbuka Beyonce akiwa Destiny's Child. Ndio hii bado anafua.
Sasa
hii na ndio yeye ame ali shut down nitwaje? Hii concert ya majuu ya NFL.
Na nini Super Bowl
Asha
Super Bowl at this time ilikuwa Asha ilikuwa
hey, Asha
yes
Asha le lockdown bro from hapo Asha I think there was almost more than 20 endorsements
but hiyo kitu nimefind ikiwa interesting kuna watu wanasema watu wanafaa kutokea watu wengine like that makes no sense
we ingia fight for your space.
Yeah, fight for
it. Hata unaraiti ya kuambia Mwafrika ufone kinembe.
Sasa kutandika hati ngumi.
Hey, pia ujue, sindio tumekuwa kwa hii ring for long, tutakupiga vita.
Yeah.
Utakunock out. Yona, tukuna jitu na jota kisiza game. Lazima ukuje uje humble, kuje uke kwa audience to watch. Ukisha uwe to watch kwa audience, then doka mbea nitemea kwa kupanda kwa ring. Pana sa ring tukuliani.
Yeah.
But wewe una, your comment, comment is kupatia nguvu. Your comment, comment section imepatia wasa nguvu mingi. Mwafrika ni time ya kutoka. Juzi mwanamsema ambia ati Uncle Fredo bachu machoka toke radio. Wewe unajua vile budangu usikiza machoka wewe.
Afu unajua machoka ameanza kukula late. Unajua ya kuanza from day one.
Yes.
Like ameanza kukula na Citizen.
Yeah.
Na huyu msali kwa siku za KBC.
Okay,
utamwambiaje?
Okay.
Ati atoke.
Wewe kwenda na nyanyako huko. Sisi tunakwambia hiyo story ya kwenda na nyanyako. Like ni nini?
Because hata ni.
Ara nyanyako atoki kwa uzee.
It's like kwenda huko. Ule buda ameanza kukula majuzi. That's why ashaanzisha mpaka ranch. Like ile time alianza kukula. Sasa akaamua jo acha let me do everything
so
I could have done.
Sasa.
Yes, I could have done as a younger dude. Afoka do you nini cuz it's the same thing like I don't know how you talk to this like young men cuz me normally when I'm talking to young men one of the things that I normally insist on is a car when I was in my 20s was super important in their 20s I don't think it's important invest more why cuz you can Uber you can Bolt
the means
time yetu akukua na hizo Uber na Bolt and if a girl thinks she can't Uber or Bolt. Too bad for her, because I have to ask you your opinion. I don't know if uliona hii picha udem anaitwa Kalondo. Ni Kalondo Musimi.
Aiona sijasikia kabisa.
You know the girl, Kalondo. She's a new dem wa Mpasho. So she did this video where she was asked, how did you know he's not the one? And then she talked about how ati alienda kwa hao ya Charlie, akapata Charlie alikuwa amebuy yogurt. Alafu after buying yogurt, skiza, after buying yogurt, the boy used the yogurt nini as a cup, and for her that was a deal breaker. This is Kalondo. So she's a journalist that I respect a lot, eh? So I think when she did that, I don't know if she was doing it just for the views, najua. But I remember looking at that and saying, this is the pressure that men wekewaga machali. Alafu machali wanakubali. Like, that's a perfect cup. It's plastic. It works.
It can contain.
It can contain.
Umeenda mbali. Wewe unakuacha nikombe uji ili taste tamu. Ikiwa ndani ya mkebe ya blue band enye imeanza kutoka hiyo yellow. Na ule mtu huyo kufanya hivi ame uji ilikuwa tamu pale ndani. Hao tu hiyo label hatukuwa na toothbrush holders.
Yeah.
Ni yule mkebe unaweka ndani. Una get? I want you to understand. Come on. Skip. Na mimi nitakwambia my boy. I want to speak to the boy child, because I called on into a ministry ya wanaume. And I want to speak to the boy child. Please let nobody request from you that they cannot provide for themselves.
Yeah.
Right? Number 2, let no woman request from you that their own father does not have.
Ikone.
Okay. Muzuko kunipiga kelele juu andai. Budako ana drive. Toka hapa. Budako anaendesha gari. Mimi naendesha Mercedes na thank God. Bosuina baba dia dia no. Ade unaneka standards zenyewe mwenyewe hujafikia. Tunaenda ndo na mbemia can only take moe. Kwanza ndio you pronounce unasema moe. Hakuna tu kama moe. Ni moe.
Yeah.
Wewe mwenyewe hapo ukishakunywa na kuchapa moe mbili unaanza kutapika, naona githeri na managu zinakimbizana.
Eh. Iko nene. Eh, buda jo, hizi ni gani tena hizi?
Mimi nataka mademu waanze kuelewa. Kuna joya kutembea na mwanaume jani yake. Let me tell you, and these are normal tell women. Let me tell you, a man who you found without the Range Rover will value more than the man who you came where when the Range Rover had already been there. And again, because now ukidate Charlie already a sham make. You are no longer a woman to me. You are a part of my assets. So I can dispose you anytime that I want. But if you're part of the journey, you're part of the story, I'll value you as much as I value the success. And men never want to lose the success.
Okay.
You get? That's why it's easy. Second question aside the chicks. Wao achili waraka.
Yeah.
Lakini kuna mwanaume atacha bibi yake. Juu ya second life on side chick, it never happens.
Yeah. You're a responsible man. Kuna wale wanakuwa gasi ji.
Ile ile inapuuza. Ile ngano inapuuza hizi acha mama juu ya.
Kwa hiyo unachaje familia juu ya kwenda huko.
Weka side chick kama una believe in those vitu. Weka side chick yako kwa kando, mchukulie jumo kwa Raisambo Mirema, wewe mchukulie keja huko. Huko sijui service juu hapa kidogo. Wewe mchukulie keja.
Dandora ndio utakumuona kwa kweli, utakumuona.
Endo muone na huko, lakini madam lazima waanze kuwa realistic with themselves. Acha nikwambie. Na kitu moja musema, as long as there's a plan, there's a vision, there's an ambition, there's a roadmap, kana huyo motherfucker, kana huyo ngulo sumu yako.
Yeah.
Mimi nakwambia ni true story. Budangu na madhangu waliachana nikiwa 1 week.
Hata story ya budako nimeiweka hapa, tunaenda kubonga.
Ndio tunaingia tutaweza tuingie nayo, ndio ishikanisha hiyo. Waliachana nikiwa 1 week and God rest her soul in peace. Budangu tukakaa alika single dad for around 3-4 years. Kani bila kwa mama yake na aunti zangu pale bote. Kagura mtilo kwa budangu nikuja kurimari. Na ondo madhamina jo mpaka sasa.
Yeah.
An amazing woman, I love her to death. Na nilikuja kutana mother after 1 week ya birth. Nilikutana mother nikiwa form 3. Na kwa demo yetu tulikuwa na mother na hazi yake. Tuna watch TV. Budangu akaapia kwa TV, hiyo time budangu alikuwa executive director wa Kenya. Kati na Kenya ndio imeshika sasa.
Yeah.
Central.
Na
buda anaongea story ya nominations nini pale kwa headquarters na Kenya. And I quote, this is what my mother told the husband in my presence. Kambia, unaona ile ndume ilinizalisha.
Shit.
wewe unaweza kurudisha Homa Bay na karatasi yako kama Malboro na manguo zako sahi.
Eh, hey.
Then I react. Your time siko understand. Sahi uje ku understand. Mother hakuwa na mbiomse. Alikuwa na mbiomse because mother ali live na regret. But if only I stood by that guy.
But now let me give you the other side of the story. Because hii story yako tulipatwa na Ogola, si ndio? The digital humanitarian. And the story that was Budako alipatia Madhako ball, if I'm not wrong, was she still in high school ama? Kitu kama hiyo. She was still young.
Yes, hiyo ni story ingine deep.
Yes, yes. So it didn't happen. So according to yeye, Buda, like Budao alikuwa amejam so much that akasema mtu yeye zikuraisiwa kwa hao yangu. So he forced the sister to give up the child. So like Budako, like anini, like your father was forced to raise the kid, like umepatia mtoi wetu ball, si hataki mtoi, she has to continue with her education, wechukua mtoi wako.
For
and
now,
that's how
for now mwaf,
yes,
it has stand na budangu.
Eh, sino nakwambia, so that's how you are given up. So for her, I don't think she had a choice of giving you away, at
but
least
many
from
years
the version
later on, many years later on mwaf, Buda alienda kutafuta mother.
Oh, okay. Okay,
get.
Okay,
and maybe on story pia. Unajua mimi hiyo side apart from Ogola, hiyo side sijuani nao sana.
Yeah.
And tumoja na respect budangu ni budangu hakuwa niambia anything until the little day mother le pass.
Yeah.
Na Buda hata ajani pa respect because Buda li make sure bado niko na sanity ya ku respect madhangu na budangu at the same level.
Yes.
Of which I do until now. Even my mama at her grave, I respect to that level. Una get?
Yeah.
So this is the thing. I context mother alitoa ilifili uchungu ya mother. That maybe things would have turned out different.
Yes.
Una get?
Yes.
So madame, kana yuki game tuki yako. Pigeni hiyo vita. Hakuna marriage ina script different. Hakuna marriage kuna script the same. The reason why ma folks wetu wako the, nini, script ya budangu na madhangu si the same yako na si the same ya ma folks wako. Kila mtu akona yake. But is that at yoga, sasa juu ya mkebe, unakata mtu juu ya mkebe. Juu ya mkebe. Mkebe tu so nini ingine basi. That's what I want to hear. Wanaenda kuangapu na wazae na wababa. Because unakata kukua part of the journey. Uwondo kwa ready-made meal. Wanaume atuvali wanawake wanakuja wakati food isha iva.
Yeah.
Because aujui ni kitungu ngapi nilikata na no machozi katoka na no ujicha kule ive. So usikuje, we ni asset. Nita kuduna ni kupatia dona, ni dona taka. Seku value more than just
a
consumer and a liability. We ni liability. So ni liability jeneza ipiga wansi na wena wazaya hata wananga nguvu sana. Hawa ni bora tu wadare mokonyo, wadare kitovu, wakosawa. Hakuna nini, unaget? But mademu wanze kuenjoy kuwoka na wanome hao, jani ya kucreate destiny.
Yes.
As long as, na machali pia lazima wakianza kudate, lazima wapati hu damn plan. Usidate mtoto wa mtu, na kuna pelo nampatia mwambie mama ameneza kuwa na stay Kayole, Obango, John Saga, Kibich. But hii ndo mpango niko nayo.
Yeah,
mi mama angu sayo najua mpango. Najua mpango ni in the next 3 years neza kuwa na retire from industry.
Yeah.
In the next 3 years nakuwa nimerudi shule. Najua in the next 3 years either naingia corporate ama naingia gava. In the next 3 years neza kuwa napanga mpango wangu. Wakonza saa kuingia Kakamega na kusimani nini, nataka kuchange Kakamega. Either as an MP, senator, ama Luya Kim. Dame ashali kuna anajua in after politics, anajua umu anaume, anaenda madhabaho kupreach, na kuspread gospel ya God na kingdom. So ni shapati yu dame game plan. Anajua tunaenda wapi. Usideti mtu yu wa mtu kama umu ambipa nye mnaenda. Mwambie babe, even do tunaenda. At times you lose my dame, not because they didn't love us, but because we didn't give them a plan.
Okay. So, nataka to rewind kidogo, iza nakurudisha kwa history ya family. So, did you ever meet your grandfather?
No, I didn't.
Oh, okay.
The only person I've met, I've only met two people from my mom's side. Grandfather from my dad or my mom?
From your mom's side.
No. From my mom's side. I think because mom, I think we only spent around three years pamoja. Na
3
I think at most ilikuwa miaka 3
ile mkijuana
so bado tulikuwa very keen kujuana sisi wawili before kuanza ku kujuana na family. So I think Ogolando ni limit. I think I've met two other of our brothers in the last Bonoa.
Oh, okay.
So sasa ndio nimekuwa nikipanga nikitaka cause tumekuwa tukiongea sana na grandmother. Tumeongea one or two times. Nimetaka sana ni kama naweza ndio kumuona na ile kupay respect.
Oh, okay. Yes. Okay. Mm. So so mother at least by her last years mlikuwa na some sort of relationship.
Tulikuwa na relationship lakini sasa pia mimi na kitu pia nileleze kuja kuni affect baadaye. Mother ali try sana. Ku amend relationship yetu.
Yeah.
Because mimi nilikuwa na bitterness. Mbaya sana.
Yeah.
Yeah. Ile life nilipitia. Nile kuruka from one rela to another. Some point pia nikachapa street kiasi. Na vitu mambo tu ma suicide attempts. Na hizo ndio nilikuwa na feel kuna void na kuna vacuum fulani. Yenye na feel kama haijafiliwa. And I didn't know that time. So when I'm meeting mom dear little, and I don't think I love about her, may her soul rest in peace, is that mother ali try sana so hard ku fix na ku try to make it up. She don't know about my first ever phone. Na every time ikwenda kuna kumona kwake every saa to kulikuwa na shati mpya, trouser mpya nini, and she would always want us to spend time together. Kumbe mother akonta na baby boy, that's why sister kangi demo ni tia baby boy. Ambenga hapana, hiyo ni gene ku result for hiyo. Ni mtu mmoja tu wako allowed.
Yeah,
kuna hiyo yenda kuna hiyo right ya kuniita baby boy, yoze niita baby boy. Wewe niita babe sita nizo vitu zingine na boo nizo vitu zingine.
Yeah.
So
yeah.
And nakumbuka ku demo hata kati mother alidai sikulia.
Yeah, yeah. Najua girl feeling.
Sikulia because
yeah, kuko na hiyo relationship.
Lakini nakumbuka almost 5-6 years later. After marriage yangu kwanza ime break na Nika. Niko blend hapa Mombasa, nimechapa drinks mbaya. Ikani eat shit. Mtu yangu anaenda kurezi, watu yangu anaenda kureziwa separately. This happened to me.
Yeah.
Kitu ya pili, marriage yangu ya first ime break. Even Obuda na mother marriage yao ili break.
Yeah.
Number tatu, na miss mother. Nikombe nilitoka ni contribute part yangu ya bill, nikaenda downstairs upon Next Gen Mall, nika drive mpaka Ruaka. Kombe mwafu nilifika kijani nililia. Nikalia. I think nilia for almost 2 hours.
And the morning now morning sasa.
Nilimwona for 4 years nilianza kumwona. Una get? Then nikaniit siku forgive mother. No mother alidae kasi jamfugi, alidae akijua nimemkasirikia. Na hiyo nilikuwa ukweli because nakuma last minute, nilikuwa mbaka nalenga simu zake. Mi sijui kumba kwa usi, sijui mother ni msika. Na kwa bed, last minute kina kumona bed onyato, naona mazee mother kwa frail, mother meisha kwa emaciated mbaya. Na unenye mother naenda. Mother naishia. Babado hapana. Kwa mwambia nga wasee, kuna ile kiburi ya mwanaume.
Yeah, yeah.
Lakini kiburi ya binadamu weka kando. Hiyo eka. There's that pride that you have as a man. But kuna pride nyingine ni unnecessary. Say if only I had an opportunity, singeacha mother die bila yeye kujua tuko poa. So say nilimforgive post kama shajia. Nimuze my mom penye huko. Lazima nikuforgive. Lakini realize relationships zangu zimekuwa na issues ku work out. Kwa sababu kati mother alishia na mlezi mademote muwapenda na shield na wall, because ndakupenda na hapa kwa kaka space.
Yeah.
Lakini sitaitoa kwa sababu siko sure kama utaka.
Yeah,
kama nilizaa alienda. Wewe ni nani mwenye sida yangu? Then nikaeleza nime miss opportunity ya ku experience love relationship na bliss ya marriage kwa sababu sikujipatia 100%. Cuz mimi nilikuwa from ile kitabia mwanaume alimbe ile mwanamke, mwanaume a speak of his weaknesses. Mwanamke mwanaume asi trust mwanamke. Kurelez kumbe kuna madem nililuzu wazuri wenye maybe wange ni cover na vulnerability. Sim because kama mother alienda, wewe utaenda. But thank God sasa nimepata dem. Nimepata dem for the first time, nimepata dem ameza ku unlock hiyo kitu mwafu.
Yeah.
Dem sahi naweza mwambia babe na come home. Nasikia kulia.
Mm.
Naenda fika home. In fact at times yoni ngoja back car park.
Mm.
Naenda fungua door, ameshikilia mkono na tuingie kijani tujifunge bedroom.
Mm. Na ugopi hiyo ni ina take away from ya umundu kumu.
Wacha mbe kutumoja. Wacha mbe kutumoja. Wacha mbe kutumoja.
Umundu kumu.
Wacha mbe kutumoja mwafu.
Mm.
Sahi nimejembe kutumoja. Kuna kitu inaitwa masculinity.
Yeah, yeah.
But kitu na happen sahi si masculinity.
Yeah.
Sahi ni radicalization.
Mm.
Na get, tuna radicalize wanaume.
Mm.
To bring back masculinity, tuna radicalize because if it imekuwa mbaya sana from the womanhood.
Yeah.
So tuna radicalize wanaume. No, mi, wacha ni kumbe, mi, kama ni kulia ndalia, though I don't cry easily,
yeah.
But ni kama ni lia ndalia. Sabu sita beba pain ndani, misi Uber, ama Bolt, ama Farah ni bebe pain ndani.
Mm.
Sabu naogopa kuye out, love ni commit suicide. Yeah. The least thing you guys will ever hear is of oneke committing suicide. Una get? Nimetafuta one woman who naweza kuwa vulnerable to. Na mimi naambia madam, if your man cannot be vulnerable to you until now, then you're the wrong woman woman for him. Better know that.
Mm.
If your man cannot speak of his weaknesses, if a man cannot tear up in your face, if a man cannot be vulnerable in your presence as a woman without the fear of being taken advantage of, then you're the wrong woman for that man.
Mm.
Because mwanamke lazima kwa smart enough ku provide environment ya mwanaume wake kusema nimekuwa zobu the emperor the conqueror huko nje wacha nifike home nitulie si rahisi mwanaume ku keep strength huko nje na bado ku keep strength kwa hao si rahisi it's not easy for a man
yeah
na so certain expectivo at times there's a reason why we call when women for women home is a physical structure to us men home is a feeling, ni atmosphere. Na mwanamke hezi create hiyo wacha. Mimi I don't care how long you've been married. Kama ni 10 15 years.
Mm.
If your woman until now has not provided that atmosphere, those are grounds liable for a divorce and separation. Toka ishia. So sisi home see wall.
Mm.
Neza la Airbnb. Neza la lojo.
Yeah,
feel at home.
Hey, home ni mina screeners manze chale yako anaingia kwa mlango hazi yako anaingia kwa mlango kwa TikTok au shtuki sasa hiyo kila mtu ananiambia oh funny you are funny you are intelligent you are smart let me tell you, amongst all the hand claps and applauses that a man receives out there there's only that one hand clap that is more important to him and that is his woman's hand clap
and
if you as a woman if you cannot put the intensity and the heaviness in that hand clap you lose that man.
Mm.
And let me tell you, for everything that you're not doing for your man, there's another woman who's always ready to do it right.
Yeah, yeah. Kuna kwa gana hiyo.
That's it.
Yeah, especially saizi vile, tuko, like episode 309, tuko tunabonga na mblami flani. Kwa sema vile the Western world imekamika bia madame, like things like cooking for your man, it's like degrading to women, blah, blah, blah. Na kila, but then wengine wanasahau ni there's always a woman who'll do that. She'll just embrace her femininity, do that for you.
Exactly.
And it affects nothing
about
how she feels about herself, her self-confidence and everything. Alafu kutakuwa na because pia nature vile iko ni kuna mademu walizaliwa sio kuolewa, unachiki.
Eh, not every woman is a wife.
Achiki.
Mm.
Not so, every woman is a wife.
Demka huyo, of course, vituka kupika kwake ni like, damn, why am I cooking for this guy? He has two hands, just like me. So tikizo, and because for men also we feel like we need a reason to settle. Like, you're for women, auta kaga tu kusettle. Like, ini for sisi na kwaka, like, why am I settling with you?
Hey man, there's
a spare reason. I can be in the streets.
Mm.
Enjoying random women. Why am I settling
wrecking
with
havoc.
You?
Wrecking havoc.
Yes.
I think ni bora madame ko understand. Sex doesn't keep a man.
Mm.
It's a buy sex.
Yeah.
And unfortunately, maybe mwaf of one kid nani, with a brand, you can actually get the highest grade if you think of a punani, you can actually get it for free.
Mm.
Get. So sex is keep on ome, with no all respect to all the women.
Yeah.
I said, of course, on understand your context. Sex is keep on ome.
Yeah.
Sex styles don't keep a man.
Mm.
Beauty doesn't keep a man.
Yeah.
Alright? Me, I have a very beautiful mama right now.
Mm.
But in a place, what do you want after them? What could it? nili flip priorities. Beauty ilikuwa ngai kwanza because mimi ni celeb, lazima kuna dem rembo. Sasa hii beauty ilikuja ya mwisho.
Mm.
Ile angalia thinking capacity, emotional intelligence. Udemu agiwaje?
Mm.
Demu akuwagi na kurusha vitu sahi staki.
Yeah, hata mimi ustagagi ya story. Ah, yeah, yeah. Yeah.
Mimi naona ngai ni
kuanza kurusha rusha vitu.
Yeah,
tu. Why kuziona kwa TV sije?
Upuzi at Diary of a Black, Mad Black Woman. Hiyo ni upuzi. Wewe unataka kubase life yetu kwa movie ya 90 minutes.
Mimi unajua nini? Like before TV siko inaonaga mtu amejama na rusha vitu. Like nishaonaga mother amejam na Buddha but never saw her throwing stuff.
They never so even had any presence.
Yeah, mimi kama kuiona kwa TV tu narusha. Narusha sana. Hiyo ni pesa ngapi hiyo?
Ni TV. Mimi excuse rule yangu ni hii. Ukijam paka uvunje TV ama radio. Ile do ilikuwa nikupatia ya salon.
Mm.
Do ilikuwa nikupatia ya sijui kama ni blonde hair short ya kinyozi.
Mm.
Sijui manicure pedicure, handbag ilikuwa nipeleke Dunda. Hiyo do ndio nakubai TV mpya nayo. So every time bebe salon be. Naona kuna TV mpya.
Mm.
Pesa yako pale.
Mm. Mm.
Na get because lazima kwa accountability kwa bad behavior.
Yeah, yeah.
Na get so tabia kurusha hiyo mimi hizo sitaki.
Mm.
Nataka kusikia mtu ananiambia babe I think let's agree to disagree.
Mm.
There's too much pressure on you. You're too angry. I'm also angry. Nenda bedroom ku chill for a while.
Yeah.
Give me some time to cool off. You know place niko sahi.
Mm.
Lakini na watu niuwe.
Yeah.
Mm. Nikata kate.
Na nikikuwa ya ukweli.
Okay. Sijaiku wanakaa huyo but nafikienza kwa fadi.
Yeah. Nasikia ngoko hindi kuna demiluwa date. Akanambia. Kuzi mizi kunya mafu.
Yeah.
Mini ghetto. Na ghetto esa unit yetu kwanza mboteli kwa mbaya.
Mm.
Mbote wewe ni mwizi. Wewe ni mwizi bounce ama wewe ama wewe ni msi wa boka.
Mm.
Mbote mini key beach pia namba 8.
Mm.
Una get? Mimi niko mpaka pinchi. Tuna pinchi tu ndakuza masage na masimens huko katwekera kwa railway. Mm. So mini ghetto but before anything before masomo exposure na ku travel around the world.
Mm.
Mini ghetto. So vita sifikangi mara minda kuingia. Nipige ni kufa ama nipige ni lakini tulipigana.
Mm.
Siwezi kimbia hiyo vita. Una get? So demo ananiambia nasikia mabishi zako ananiambia wewe ni mbaya. Wewe ni mbaya huko si unipige. Nasikia unapigana huko wenyewe na wanaume na una shida vita si unipige ni uwe.
Yeah. Damn. Okay.
I'm like the only reason why sijakupiga ni kwa sababu sijaiona David Sunday.
Mm.
Akipiga Stella Sunday. Mm. So I'm a product of my father. So no matter what, number two, men are not emotional beings. We are logical beings.
Yeah, yeah.
A man is always 3 seconds away from prison. Mm.
Mm.
That's, you have to know that every time you leave as a man,
yeah, najua gayo.
You're only 3 seconds away.
Mm. From change your prison. Destination.
Mm. Eh.
Afu, vile musa magonzaji pata huko, like, what happened?
Mm.
Hauna answer ya what happened. Like, how stupid could I have been?
Nifunga mlango nikaacha udema hapo nikamwambia baka kararua shati yangu na vest.
Mm.
Kambia mama kusema kweli. The following day kurudi nikamwambia nikikukanyaga hata wazazi wako watakurika organize. Mimi naenza kukanyaga vita.
Mm.
Kile kijenda do. Nita walk out.
Mm.
Na hivyo ndo nilishia. Hivyo ndo nilikanyaga hiyo story.
Mm.
Because me bro I've gone through so much in life. Sasa nataka happiness.
Yeah.
Na mtu yote mwenye ni enemy wa happiness yangu. Sijali wewe ni nani. Ta cut off. Mi block button ya simu yangu kwa nga ready.
Mm.
Ah, mi napenda, napenda block. Ah!
Mm.
WhatsApp, Instagram, SMSs, phone calls. Ah, naitanga prisoners.
Mm.
Na kwa nga ready.
Mm.
Hati, ufuna kiptup.
Mm.
Mi bago na maseleb, nime block. Hata yeah. Industry.
Mm.
Tuwa ujinga hapa.
Kwa ni seleb alidunini?
Ah. Mi kuna
mapatia sentence.
Afro je pia najijua. Mimi na mdomo dangerous. Mimi naweza kupasha.
Yeah, yeah.
So kuliko nikupashe tukosane heshima. Acha nikublock.
Yeah.
Tumwanzie story hapo.
Mm. Mm. Okay, okay, okay. So tukistick to kuna vile umesema like now your new mom came in ukiwa how old?
Mama alingea. Mama alikuja nikiwa around 4.
Yeah. And she just embraced you.
Anaweza kumbia my mom is not a stepmom.
Mm.
For any disrespect.
Yeah, yeah.
Na ni ungratefulness kwa God. Ni disrespect kwa kina ni ungratefulness kwa God.
Mm.
Kumuita step.
Yeah.
The woman took me in, loved me, embraced me, has supported me, and is my prayer partner and my prayer warrior.
Okay.
That woman is, oh my God, that woman is just amazing. Just amazing. I thank God for her every single day.
Okay. Nukona siblings wangapi?
Kuna siblings wawili. Oh. Well, tuko watatu. So we are two boys and one girl. Then there's one girl who we adopted from my late aunt, who is now basically our sister.
Okay.
So basically I'm a firstborn of five.
Oh,
firstborn of five.
Okay. And so hiyo like kuna relationship yao, because that's interesting. Because pia mi mwambia gaya tu pia, the fact that I never saw my dad get physical with my mom affected the way mu approach relationships. And then I'd say that I've been lucky, because me, now I've never dated anyone who's dramatic. You're dramatic to your level, yeah. Atavunja vitu, ama atajiwa.
I spend your tabia. Then I came to realize, and it's unfortunate that I have to say this. Machelo got not after Dema Kumari. Research sana tabia madhake.
Oh, shit. Okay.
Most of the time, a woman's behavior, or your wife's or your girlfriend's behavior, is a result of what she saw the mom do. Right? So, ukisikia mother-in-law, ni mtu wa kurusha mdomo, ni mtu wa kupigana, ni mtu wa madharau, ni mtu wa maringo, wa kutusi watu. Be very careful.
Yeah.
Unless salvation is involved. Don't expect anything less.
Yeah.
That is how it's going to end up for you. So angalia, at times and that's why unajua lazima pia tuanze kurudi kwa the traditional way ya matchmaking na kufind wives and husbands. Eh, kitambo ilikuwa una support them. Anko zako and zako anaenda kwa hiyo village next. Anaenda kufanya research. Your family kwaje ni wachawi. Wanalala na nyoka. Wao kimbia usiku na rusha mchanga kwa mabati. Madhaki ubehevaje, budake ni mulevi anajikojolea. So that either waku block off, wakuambia kula iwezi, ama waku prepare psychologically, wakundu tunaingia.
Kwambia you need these weapons.
You need this kind of weapons. Ni kitu, hii generation tunakutana tao, tuna move in, tunaishi 5 years, famous juani. Au kuji kurealize kumbe behavior ya wife yako, ama hazi yako pia. Iko very much well informed. Mi budangu wambia mademu wangu wote. Na mbele siku mwanaume atakuchapa, don't care kama kwa 40 years. Niite, ndamchapa.
Yeah.
Sababu mimi sijai chapa mama yake. So sina reason ya kupiga. Number 2, sijaona buda na mother waki argue. Mimi ni first born. I'm old enough kujua kuna tension.
Yeah.
Sijaona buda na mother waki argue mbele yetu. Unless ni story ile opposite juu dos juu nani alifanya hivi juu mother alichukua juu ngiri moja kwa utu story tu wakitu getu.
Yeah.
Una get?
Yeah.
So hakuna vile nimetoa wapi behavior, I mean. Mimi nimegrow sahi nikiona baga sahi as I speak. Budangu ni a grandfather of 5.
Yeah.
But budangu sahi bado paka sahi wao kisiana na madhangu buda kiingia kwa mlango. Una get? So, a man will only show you love if he's been brought up from an environment of love.
Of love. Yeah, yeah.
You get?
Mm.
A man and a father is the closest reference. So, the behavior of a man is a revelation of the man, either the man who brought him up or the man who didn't bring him up.
Yes.
Because kuna at times madem wana blame machali wao na behavior zao. Una blame mtu hakuwa na budaki. So uni mse anajifundisha mwenyewe how to be a man. Hana book of reference.
Yeah.
He doesn't know how unamwambia fungue mlango. Yeah, jayo. Anajua wanaume wote walifungulia madhake mlango, walikuwa wanapiga, wanafungulia madhake juu, walikuwa wanakuja kupiga madhao kijani na waishie munini. Hiyo ni utumbo huu boy aliona na single mom wake. So he understand. Na maybe anakumbuka, maybe the only time budaki aliwafungulia madhake mlango ni wakati gari ilikuwa mpya. I understand that any gesture is just being a gentleman, because it never hurts being a gentleman.
Yeah.
Mimi sasa mpaka sasa mwafu na siaibiki. See, mimi ufungula demia mpaka sasa demia yangu ajifungulangi mlango ya gari. Mimi ufungua mwenyewe. Una get? Demia yangu mumvutia kiti. I pull the chair for him like, babe. You get? Because if you want your woman to treat you as a king, treat her as a queen, unless ni kichwa mbaya, ashikanishi.
Yeah.
Na kuna tuna lose kwa wanaume, just being good men. Sasa niko place ya I'm a one man, one woman person side. Because one ni manda. Na juzi nime like kitu moja na nili. Sijai kutana na Khalif Cairo.
Yeah.
But uliona nili post. Nili post your part.
Yeah.
ya spiritual soul ties.
Mm.
And lazima generation you understand that thing is so serious more than what we think. Una get? Mi bro say mi God alipata God juzi tulipigana God February. Tulipigana God fight mbaya sana. Ile ya Jacob yenye asubuhi nenda kufika is more blessed umsa ataniumiza.
Mm.
Jacob alipigana God mbaya. Kambe God if you don't bless me I'm not letting you go. Na morning nenda kufika.
Mm.
Na me and God got into that fight in February. And God and I had to sit down and make some few agreements. One thing tuliulizana ni nilikumwagilia mafuta. Dadu limwagilia mafuta. Ulianza comedy wapi church? Kwa hivyo ni mtoto wa madhabahu. Every time, every level you rise, or every successful person in life, the higher you go, you must realize every successful person in life must be submitting to a certain altar.
Yeah.
Na inanga in between. Rich people, successful people, there must be an altar. Na inanga in between. Either it's the demonic altar, which ni cults, ni hizo kutoa na kuibia na nyota, ama ni altar ya God. So God akamwambia ni altar gani nilikutoa? Altar yangu. Kambia sawa, hiyo tumeagree. Kambia sawa, God akanambia ni hivi. Time yako ya sherehe na raha na dunia imeisha.
Mm.
Wezi tumia kenye nimekupatia fame na do ku serve the world. Hiyo nimekata. So let's make a deal. Deal kwanza ilikuwa lazima urudi sasa purpose yako nyenye nilikutuma.
Mm.
Na ni ku preach word kingdom and I'm sending you to the men's ministry.
Mm.
Kama God ni sawa. Kana nikamuza condition gani? Kanaambia nao. Pombe utawacha. Mimi niko na chapa gold reserve. Averagely mbili in a day.
Yeah.
This is only mzinga ama?
Yeah.
Okay. Damn.
Hizo ni mzinga.
Mm.
Na inajulikana nga hangout joint ya Fonike ni Kuiva Kilimani.
Mm.
Kuiva Kilimani gold reserve moja ni 11k.
Mm.
Hizo ni mbili plus chesa nini mimi spend almost 26k.
Yeah.
I get. Then na mabeshto wana do.
Mm.
So tutachochana kiwanaume. Ah mwafsa pia. Ah Fonike amenua mbili hapana. Kuna vile sisi si wanaume.
Mm.
Ingine meruka. I get. So one God akanambia tay and I can tell you for the it's been a 1 month and a half.
Mm.
No desire for alcohol and I haven't touched alcohol. I still go to watch football. Now once ball inaisha, I'm out. Excuse me, dawa kuisha. Del Monte kuisha.
Mm.
I get. So pombe out. Because you realize pombe inani block away from accessing presence ya God. Miss you anybody about their opinion about alcohol. Naongele jofonic and a spiritual journey yangu.
Yeah.
Number two, madame.
Mm.
Nikambia God, sawa. Mimi sitaki kukuongelea kama ni mimi ni maskini. I told God, I'm not going to be those poor emojis. Nataka kuwa na do sawa una goodness yako.
Yeah.
Hey, so nataka kuishi Karen, nataka niendeshe mandai na niko na ma business. Mm. And they were say by the way, any wealth God amenipatia. Number two, nikambia God, fine. I'm just going to ask for one thing. When umesema utai kuna na madem, nisilalelale na madem, nisende nikicollect hizo ma energy.
Yeah.
I'm going to ask for one thing. Just give me one good woman who is a package as I wanted.
Mm.
As I speak, I'm in a happy relationship.
Kwani relationship yako ni 1 month old? So I'm assuming it's longer.
Udem alikuwa around tu. Mimi ndio sikwambia muone. Alikuwa katikati ya wengi.
Mm.
And I'm telling you right now, I am enjoying. Mm. Udem amekuja na film. Mimi nilikuwa na weakness. Weakness yangu ilikuwa kuspend. Mm. Neza talk to do, but sijui ku maintain do.
Yeah.
Mimi ni spend thrift. Nishali parent na school fees.
Mm.
Ai, wafu.
Mm.
Ningeni
haribu.
Kwanza dunda, road trips, viatu, sijui nini manguo, TV na kandogo. Lini Ludhuli Avenue nimepiga boy wangu ke nilete TV nyingine. I sound by toys out bila nataka. Mimi ni mgeni nataka I sound by sound card disco matanga. Toa. Ikeri nimekana wani hapana.
Yeah.
Askeri kama speaker yake. Na speed yake inipi.
Mm.
Udem saya ameingia amenicontrol. Naambia hapana babe. Naambia that is that necessary?
Mm.
Naambia sigari na mafuta tumejaza.
Mm.
Tumelipa rent shopping yao. Naambia haya. Indo project zetu za imo akamba. Sasa niko na project za investment paka deck.
Yeah.
Na mama ndo ako in charge and I'm not even embarrassed.
Mm.
Mama ako in charge of finances mbaya. Na ko na sort. Na ananitumia breakdown na babe this is what I've spent today. ingine ni doa yake, ingine ni doa yangu yenye nimemtumia. Yeah. Be this what we spend. Because sasa hii focus yangu ni God. So focus yangu sasa ni ku win souls. Na focus yangu ni ku make sure we are not losing men. Mm. And that's what I've been telling women as we finish up. Women have been crying that men are not there.
Yeah, yeah.
And you want men to come back. Now what I'm asking women is, are you ready for the new man?
Mm.
Because I don't think a lot of women are ready.
Who's the new man?
The new man tulijua mnatutaka juu ya do. So the new man has gone into investments and has gone to school. Yeah. So either has a better career or the business is doing well. So the new man has money. Number 2 mlisema the new man ni weak na ana relationship na God. That's why unaenda kanisani kumulilia. The new man has discovered that he has nobody to run to apart from God. So now he has a relationship with God. Yeah. So akona finances na akona backing ya God. The new man mlisema anachapa 10 minutes, 2 minutes, a 1 minute man. In the words of Missy Elliot.
Yeah.
So huyu mwanaume amejua kwenda gym. Exercise. Anakula chakula poa. So yeye ana avoid fast food na mafuta mingi.
Yeah.
So sexually anaipiga na anajorosha. But the new man is not intelligent. So the new man ameanza ku hang out na mentors. So yeye anaona mwana build. So intellect yake ime improve. Alafu so the new man amejua madem wanamtaka juu ya vitu fulani. So sasa anatafuta dem moja and to settle down and relax. That is the new man. So the new man, because he only wants one woman, to a weak woman, the new man will be perceived as boring.
Yeah.
The new man will not be, because of a relationship with God, the new man will be perceived as over spiritual. Naget? Because the new man is working on his body and his physicality, the new man will be perceived as what? He's looking for other women in gym tights and gym wears. Naget? The new man juni mu intelligent saina me research. The new man would be perceived as Mr. Know-it-all. So the question is, you wanted a good man, you wanted a fully packaged man, but are you ready for that man? The woman today is not ready for the new man.
But the
new man anajielewa. Sasa yako na kiburi mbaya. Eh, anajua what? Finally men are pretty sure 100% what he brings on the table. He knows.
Counter argument is that the man is also not ready for the new woman, because the new woman pia kuna the woman who comes with she's educated, she has her own income, and now it's you as a man to still be able to coexist and live with her happily ever after. Unajua kuna men who can't handle that also.
Now again, it all goes back to the background that this man grew up.
Yeah.
I am those type of men who, a woman who has something going on turns me on a bad one. Demu kutimbena malapi, anasumukana malapi na ma, you know, get, I have a conference to attend, I have a business meeting to attend, I have some friends, circle of minds we are meeting, or today we have chama. That is the woman you're talking about.
Yeah, yeah.
That is the new, that's the new woman you're saying. I am those men who, that's the woman I want. All right? Kama nataka mwanamke kulala kwa kiti mazeni kwa cushion. Naget. Staki ndo yako. I don't want your money as a woman. Me, I don't believe in 50-50.
Yeah.
Again, these are my sentiments of Dr. Fonik. Gen Z wana believe in 50-50. Me, I don't believe in 50-50. Yeah. Ukisikia kama demi yangu unda kunibaya kiatu. Unda kufanya shopping this month. Unda kulipia wifi. Ni sawa. Because anyway, you still a consumer of the same resource. But if you don't do it, doesn't mean that I will not do it. I'll do it because it's expected of me. So I find pride. Right? Women find burden in providing.
Yeah.
Men find pride in providing, because the system, once again,
yeah,
how it was set.
Yeah.
That's how a woman takes almost 30 minutes preparing. And even probably in the bathroom, because every morning a woman wakes up in the morning, she has to convince herself why she has to go to work. Because the system was not planned for a woman to work. But a man wakes up and goes to work because the system planned.
Sometimes he's even woken up.
Yes.
Yeah. Yeah.
You get?
Yeah.
So lazima pia tukwe keen inasema nini.
Yeah.
But lazima pia wale wanaume wa sahi, fight, as long as the woman does not use her elevated status financially, professionally, intellectually, and social circle, if she does not use it as an element or as an instrument or as a weapon to make her man feel less, then.
Yeah.
All right? But it's okay. Mm. Get a woman who has shit going on.
Yeah.
Yeah, it's fine.
Mm.
Get a woman who is also earning a salary. It's fine. But pia madame, mujue pia your salary. Spend on your man as well. Who told you men don't like being spent? Yeah, drizzle, drizzle.
Lakini umenichekesha because I think ilikuwa majuzi nilikuwa na enjoy wife geo story, naambia ile like things she spends on me. Unajua wife ataniletea belt, anilete t-shirt, anilete akienda faa sana anilete jeans. Me on the other side namletea phone, nimlete tunakuwa namwenjoy like you can't even like
niko sababu
you have to graduate from a t-shirt like go the boxer, niko like no.
No, madem fixes zile vitu zenye dem mwingine wana expect dem mwingine asione. Na sisi machalisi who fixes zile vitu na expect wana mwingine waone.
Yeah, yeah,
una get. So utabayu wa socks ini because ye ni selfish na takaenda zione. Wota mbaya ndaye na phone. Ndo wanaume wengine wa mark territory.
Yeah. Wajue.
Wanaume mark territory.
Mekojua kwa hii ukuta.
Umisha kojelea ukuta so kuja hapa para tu ime. So that's the thing. But yeah. I mean, maze madem, spoil your man bana. Yeah, hauta kufa.
I love, I think like another thing that I hope men are seeing from this, especially young men, your woman takes nothing away from you. Like having a woman who supports you, understands you.
Exactly.
Takes, because kuna hiki tu, I don't know, like I hate talking about it, but there are men who are growing up thinking women are their enemies, and I always feel like, you're missing out. Like these are some of the people who can make life so, like look at your mom and what your mom brought to the table in your life. Then just look for a woman who can do the same for you.
Wacha nikwambie kitu moja, Moaf. Thank God umebring your topic. So I thank God. Sasa nimekuja nikiangalia diary yangu kwa phone. Diary yangu imejaa mpaka July.
Yeah.
Again. Now nika realize when I got my ways right with God.
Yeah.
Na nika reintroduce salvation back to my life.
And
I thank God for the woman that God brought. Look, kitu moja. The Bible will forever remain the number one most relevant manual to life. And it has a real answer. Seek ye first. And all other things. Seek ye first. Kuna word first.
Yeah.
Na kuna all. So seek ye first. And all other things shall follow. I say me ku follow material things, even marriage.
Yeah.
Right? This is the thing. Kuna vitu, kuna maombi, unless you're accountable to a good woman, God at have ignored for a while. Kuna milango, unless your wife aende a stamp that God, nasikia mtu wangu alitisha hii, nimekubali. Their prayers, unless and until your woman agrees with God, those prayers will not be answered. Their doors, until your woman agrees they should be opened, they'll not be opened. Some of you, you're sleeping next to your blesser or your curser, depending on the volatility of your marriage. Una get? Kuna kama sahi, bro. Garden of Eden, bro, tungekuwa tunalala. Sahi paka sahi. Chini ya mti, tukikula maembe na avocado.
Yeah.
Tukipigia na malions. Una get? Kuna addition mwanamke uleta kwa life ya mwanaume. We cannot ignore that part. Mi una dem nilikuwa single, niwandaka God anipate pairs ya 50, ya almost 50,000. Anipate magigs, that's because nakamu. Because God alikuwa nuliza, isn't in a wapi. Na kujua imo nyo, you're a danger to yourself. Nikupatia salary ya 100,000 saa hii, we kuisha.
Ni golden, sijui ngapi.
Hey, I was.
Yeah, yeah.
Until wakati liwa mara kwanza, ngambe God, hey, now God. God will bless you, at times God will bless you best on the level of accountability.
Yeah.
Na get the supplication yako itakam. So hakuna, women are not our enemies, and it's important for women to also know we are not your enemies.
Mm.
Kuna leadership unataka. Kuna leadership only a man can provide. You can never substitute the position of a man in the society. Hata utake kukua trans, utake kukua bi, utake kukua LGBTQ.
Yeah.
The position of a man will never be substituted.
Mm.
A man will forever be the most, one of the most important elements in creation. You're important. We are not enemies. Let's come together and fight a narrative that is trying to put us, pit us together as enemies. Yeah. Everybody has something to gain from the other.
Mm. Alafu nini stories of politics? Kwa nini so umesema budako alikuwa what?
Yote alikuwa executive director na Kenya.
Na Kenya. Yeah. So has that played a role in how you perceive politics?
Nimekuja ku realize politics is an individual. It's how you view it individually.
Mm.
As a social concept.
Yeah. Yeah.
Ni vile utaiona. Kila mtu ana the MPs that are working and the MPs that are not working. But all of them will still be categorized as waheshimiwa ni wezi, ni selfish, na wananyanyasa mwananchi.
Yeah.
Na ni ukweli, lazima to call out wale waheshimiwa wanafanya upuzi.
Mm.
And I will say this to the leaders who are watching, you're an embarrassment and a disgrace to each generation.
Yeah.
Yet, mimi siko kutuma pale kuji enrich. Nilikutuma pale because I believe destiny yangu na destiny ya watu wangu iko safe kwa mkono yako. Siko kutuma pale kwenda ku award masaidi chiku wako na maklande wako jobo. Shame on you. Unachukua public office na taxi yangu nyemi na rukaruka mbele ya watu nikichekesha watu. Ndio uende ku entertain maklande. Kwenda huko. Na get. Unatuma pale because lazima kuwa accountable. Lazima nataka education. Education system nataka kuwa better.
Yeah.
Nataka environment ya ku grow food, agriculture grow. Nataka environment peaceful enough. Yeah, investors ku find Kenya as a hub of investments. So wewe kulumana kila kati ukipigana na politicians over. Yaani unakaa unajiuliza umse ameachieve nini? Hakuna barabara umemake. Hakuna shule shuleni kazi yako ni ku paint. Hakuna kitu umeincrease.
Na kuandika donated by.
Na donated by. Sasa so, donated by. Si basi wende wale maklande wako pia. Wende watembe basi na matisho. That rent donated to this girl by. Kama unafikiria una balls sana.
Yeah.
Na get.
Yeah.
So at 20 ku tolerate embarrassment puzi kama hizi. Na pia lazima pia to appreciate wale wa politicians wanachapa job.
Yeah.
Salasi anachapa job.
Na
get. Uni mpi wangu na si ongee juu ya nini.
Yeah,
Salasi anapiga job on ground. Salasi anachapa job. Baba Wino anachapa job. Kimwanyonyo anachapa job. Una get? Ndiye Nyora anachapa job. Sisi Oparanya alichapa job. Kama governor wa Kakamega County for 10 years. Alichapa job. So to appreciate pia wale baba, lakini pia wale ambao wanafanya upuzi, mnachoma, mnafanya ujinga.
Yeah.
And that's why na sisi hili me when the right time comes, mwafu. Wacha nijaribu nianguke.
Yes.
Sahi the biggest battle we want to fight, the battle ya content creators.
Yes.
Na hizi taxes za upuzi. Sijui nikipiga camera sijui na ni chat sijui nikibuy camera. It's unfortunate that hata movie ya Westgate ilienda kushuti wa SA.
Yeah, due taxes hapa. We end up losing like
we end up losing.
We still have made the money through hotels, whatever. That money still comes.
As long as
imeingia, imeingia.
Hata ya Leonardo DiCaprio, Inception, ili shootiwa Morocco.
Yeah, Morocco jeo.
Una get your story. The last big project ili shootiwa Kenya. Ilikuwa Tomb Raider.
Yeah.
Angelina Jolie. Is the last to enjoy from the film industry. Is the last revenue to enjoy.
Yeah.
Una get? So lower the taxes on cameras, lower the taxes on microphones, lower the taxes on what are they called? Even mobile phones.
Licenses.
Because now licenses.
Yeah.
Remove all those taxes, una get? Or make them at least a little bit affordable to a first year, a second year. Una get? Lower the taxes. Honestly, ati juu lazima uingie sijui kuta sijui na minister wa nani mkachini muongee ndio uweze kusijui kupata cave zile caves za pale Ndegwa ati kama site ya kushoot sijui lazima ndio uende Rosterman Kakamega penye gold ilikuwa discovered lazima sijui lipe how much hiyo ni upuzi tuache kukua middleman. Una get? Number 2 cause lazima tuende na generation. Number 2 lazima gavai kwa serious And hii hapa naongelesha mpaka hivyo my very good friend Ababu na Mwamba. Tuanze exchange programs.
Mm.
Beba 10 stand-up comedians Kenya.
Mm.
Wapeleke kwa show ya Trevor Noah.
Mm.
Ama late night show. Wacha wakae hapo. Una get? Chukua kina Mwafu. Enda wakae na nani Trevor Noah unge studio podcast na kina Conan.
Mm.
Una get? This is only something you're going to learn.
Yeah,
chukua
yeah.
Kina Phil, the director kina Abel Mutua. Wapeleke wapi? Waende wakae na maproducer.
Mm. Hollywood.
Hollywood.
Yeah.
Una get?
Because they're still doing amazing things.
They're still doing amazing things at their level, imagine.
Yeah.
What if I get the exposure? Chukua Tyler Perry, badala sisi kuenda kwa Tyler Perry.
Mm.
Imagine President Ruto and CS Ababu na Mwamba.
Mm.
Always, mi kama mimi nimefika Tyler Perry Studios ATL.
Yeah.
Kwa ni shida gani basi ya babu kupigia Tyler Perry mambeni aje? I want you to come over at the KICC.
Mm.
We'll be having a group of content creators.
Mm.
Just come and do a one day seminar.
Yeah, yeah, yeah.
The government will pay for it.
Tikilu sami switch accent.
Yeah,
I mean, it's unajua give pale my influence za lazima
ungeenda
kuelewa.
Yeah, yeah.
And we're going to put you up at Kempinski or JW Marriott.
Mm.
From there we're going to take you at a safari.
Mm.
And this we're going to pay you around let's say $20,000.
Tyler Perry kichoko ni mbaya tu. Ule ni billionaire.
Na nasema
ule billionaire.
Yeye ara ni talking about
conversation. Ule akikuja na kuja juu anataka kukuja.
Unaget?
I think we need to just
ama tumkatia kuja hapa afungue foundation tatu na ajenge dig well mbili pale Marsabit. Hasa utakasana sura humanitarians.
Yeah.
Unaget?
Mm.
Na imagine utoka pale Mwafu. Tutoka pale mimi na wewe mzee. Akili yetu imefunga because umsema to explain ya. Vile alianza kushoot Madia.
Mm.
Unaelewa?
Yeah, umekuwa kichekio joke ati Madia goes to Sugoi.
Huko mesingi. Wewe umechapa kaunda already naweza kujiwa bro. Simekuwa na impersonate dress code ya Prezo.
Kwa sababu semekana Ruto anafaa kumita, unajua hivyo?
Eh, the meeting I think guys should be next this Friday I think.
Next week nini? Ni yake nani unaenda?
Na jo so far I heard rumors that my name was on the list but nobody has spoken to me.
Mm.
But I know two of my brothers.
Yeah.
I should be leaving. I know Chipukizi is on the list.
Oh, Chipukizi.
I know also Budita is on the list.
Budita pia?
Yeah.
Oh, Chipukizi na Budita.
From what I hear. So yeah. As long as at least one, okay. Two of us are there, it's a representation for us.
Yeah.
So for me, at least, because I've been there myself before, so it's not really, it's okay.
Yeah.
So what about later information?
I think like to the reason why I keep talking about politics is I'm really trying to make Gen Z not make the same mistakes that millennials did.
Mm.
Millennials walikamwaka believe politics is there and we are here. But you come to realize that everything is political.
Yes.
Like even the reason why Tyler Perry Studios exists is because of American politics. Like
yes.
American politics created such a conducive environment for business that to make it, kuna time kuna argue na wase hapa about the most powerful passport. And people are talking about Singapore. Nacheki.
Japan.
Singapore and Japan. And I was telling them, America still stands.
How many times do you hear somebody going to Singapore?
Yes, because America still stands as number one. Because the countries that Singapore utaingia ile, as an American utaingia ni yakina Kuwait, Iraq, Iran. He's one enda kudu.
Almost everyone are going to Bazen in the Iraq holiday.
Una cheki. So with that in mind, with that in mind, like kuna hii quote moja ile listena mimi sana. Kuna hii movie inaitwa Judas and the Black Messiah. Shall you watch?
I think kuna series tu nimewatch the Black Messiah something.
Eh, it's called Judas and the Black Messiah, ni juu ya Fred Hampton. And kuna kitu Fred Hampton Jr. said. He was 21 years old and I remember he said politics is war without violence. War is politics with violence. Una cheki. So the reason that like our youth size watakuwa kilia for better opportunities is because of the politics. So you have to be involved in 2027. Na mtu asiwahi kudanganya all politicians are the same. Yini ujinga ingine pia watu danganywa. Yes, there can be corruption, but corruption is different. America, there's corruption. Wanaitangwa lobbyists. Sindio?
Mm.
Things still happen. Kenya, corruption yetu, nothing happens. Angalia TZ. TZ doja corruption iko. Look at the railway system that they have. Compare with the corruption and our railway system. Look at Senegal. So corruption will always be there, but politicians are different. There's a politician who wants to take it to the next level. There's another one who wants to take it to this level. Kuna politician who is only thinking about himself and his family. Another one is thinking about himself and his family and also the bigger picture. So you have to know these people are different. Kibaki used to be Moi's vice president. look at the difference between time ya Kibaki
and time
ya
Moi. That 10 years, so the Kibakis.
Mtu yote akikwambia politicians are the same, that's someone who's trying to maintain the status quo, that's number one. Or number two, they want you to be complacent so that they can go
be
vote for their person.
Be comfortable with the bare minimum at that time.
Yes.
This is what I've been saying. Mm. If where's the complain? Where's the like you complain that you chakule meja chumvi na kosi
yeah.
Room?
Yeah.
Tabidi pe when ye jikoni.
Mm. Put the right amount.
Yeah. Mm. The reason why some of these things will never pass.
Yeah.
Ndiyo tunasema oh jala sakondani mbona sikizeni. Mm. Mm. He's only one.
Yeah, yeah.
Na get. Mm. Jaguar peke alikuwa peke yake. Mm. In the past parliament. Na get. Tuka have at least 10 political MPs, mm. lawmakers, legislators from the creative industry.
Yeah.
Ndani.
Yeah.
Then now we can start balancing even the quorum mm. when it comes to voting. Because imagine wewe unaenda kuambia nani? Unao au MP wazee huko ndani.
Yeah.
Uenda kumambia story ya content creation. Nea na kaza naa. Lazimu kwe lawyer. Yo ndo mm. kazi baby. Una fikata kusaidia kupasa yo bill.
Yeah.
Alesa mechote wa munde. So let's get in. Even ask content creators. Tusimame. Bahati mm. ya rudi ya simame. Infant nambia bahati. Rudi mathare usome tena.
Yeah. Yeah.
Una get?
Mm.
Chipkizi kama nasimama asimame huko kwao matungulu.
Mm. Mm. Mm.
Ufune kende asimame huisero. Jalasa baki hapa langata.
Chipkizi make sure kisimama. Your polling station has to be Kwatombe Primary School.
Yule penye alienda abona penye alienda nini alienda primo.
Yeah, you should have gone check shamba.
So tukiwa na hawa say tukiwa na hawa say all of us position.
Mm.
Tukiingia parliament ni rahisi. Mm. Si kwanza kunegotiate.
Yeah.
Na get. Na vile umesema. Mm. Jana sana chapa juu.
Mm.
Anata.
Mm.
Barabara na make ni mwana matank nini ana sort of mother. Politicians motive ni different.
Yeah.
Una get. So tuwezi kaa tukisema wacha nika na kura yangu msidia ipi. Na misipendia watu kusema hii mwaka sipigi kura.
Yeah, ni ujinga sana. Upuzi.
Ni ujinga sana.
Mm.
Wewe ndo ukai chini uanze kutublame. Mm. Wewe mwana uko amka umeke your decision.
It's high time. Wasoju, like politics is very important. Like it's one of those. Like even if you look at the difference between Kenya na UG,
mm.
ni politics. Kenya and TZ is politics. The reason why we are just a little bit ahead of them is because of the politics. Because the politics ndio zilikama up na 844. Sindio?
Mm-hmm.
So as much as 844 was not a better system than any, it was still better than what was there in Tanzania and what was there in Uganda. That means we leaped ahead of these people. So for anyone to come and then lie to you that just because you're young, because I was also, another thing mupenda kuambia my youth ni, never allow anyone to call you youth, especially if you're over 18, because that's the time when they start treating you like a child.
Youth ni ya kuku suppress mentality. Na kukuambia,
yeah, ukuambua kesho ni siku yako. Leo ni kesho.
Kesho ni leo.
Ni leo.
Leo ndiyo leo. Wacha story ya kesho, unangoja kesho ni
yun. Tomorrow never comes.
Ah, mi by the way, bro, mi ni majambia saa hii. Nikisha mwaza, I am done with cameras and everything. Aikiwambaye. Najirusha ndani.
Okay.
Wacha tupige na hivi, wacha tu make sure cause Jalasa zibeba hii mziko peke yake huko ndani ya SG creatives na content creators.
Mm.
I get. Salasia excuse me na pia ni kama boys wote ni kama atakuwa influencer very soon. Hatuwezi achapia tete kidi peke yake.
Yeah.
Lazima kutukue wengi kule ndani ndo tuteteane.
Mm.
So wase waingie, mfano naambia creatives, ingieni kwa position MCAs, ingieni huko kwa women rep, ingieni huko wapi. Wacha tukue wengi kila mahali neno wanatupata.
Yeah.
To sell it. Kama wasu wana sell maajena na manarrative za religion na ma society na ma communities.
Yeah.
Mbona si creative tu usianze kuselio narrative pia. Kuzi chuzimu jitetea ule mdini atatutetea.
Mm.
Ma doctors wanaingia ndani kujitetea ni za madaktari.
Yeah.
Una get? Walimu wanaingia politics wakina sosion. They always fight from within. So si creative lazima tu ingia ndani to fight from within.
Yeah.
Yeah.
Yeah, so yeah, I think maybe even though tunamalizia jo tukikwambia jo, take politics seriously. Make sure 2027, when it's time to register for voting, go out there and vote. Votes make a difference. The reason why place yote huko natumia hapa internet, njiju kuna president ya kwa nituwa Kibaki. Before hapo kukuna msa ya kwa nituwa Moi, internet used to be 10 shillings a minute.
Well.
So, usianza, hakuna kitu politics nasaidia, alafu na shake rasa kwa TikTok. Hiyo TikTok na shake rasa juu ya internet.
Ungishake tu rasa kiasi, internet imeisha. Imagine umanza doku shake.
Mm.
naambia doa yako imeisha. Kwanza ilikuwa na zimanga na kunywa. Mimi nafanya kwa cyber cafe. Na mimi niko nafungulia wase Facebook.
Yeah.
Na kucharge ten bob Gmail. Yote mnajua sasa kwa tumesijui au una Hotmail.
Gmail saba time unafungua hiyo Facebook una charge 10 bob was when I think things were now better.
At least imeanza kukani kama
imeanza kuwa maybe 10 shillings for 10 minutes ama?
Wachajingi 10 minutes for 10 minutes kwanza.
Yeah.
Alafu
sasa
from there unaongezea per minute.
Mm. Eh. Ateki kusisi saa tulikuwa ile place ya 10 bob tu. Ile joke afu kana load pole pole. Mm. By time unacheck email yako, upate Nigerian prince amekwambia you have an inheritance of 1 million. 10 minutes yako imeisha uko Nigeria.
Damn. Nigeria. Nigeria. My father owned 30,000 acres of land in Zimbabwe. Mm. So he passed away and the government wants to take it, but they've given us a condition. If you can get an investor to buy the land, then you can retain it.
Yes. Just send $20.
Just send $20 to start the process and open for you an account.
Mm. Yeah. If you want the whole land, send $1,000. Kwa mina risk yote. Unabaki umeshanga. So, so Buddha, tumeshukuru sana.
Adam, minashukuru sana. Much appreciated. It was a long time coming.
Yeah. Enelea kuchapa kazi mzuri. If I may ask, who's Debbie?
Debbie is my second born daughter.
Okay. Kwa sababu nafikiria juu umeanza zile za
bro. Sasa hapo ndio sasa masculinity yangu inaingia. Kuna vitu siwezi do. Siwezi kata tu
Debbie. Okay. Kwa nini second born not first born?
Au wengine in a story for another day. Nilikuwa kwa in the midst of my emotions.
Yeah. Okay. Makes sense. Yeah, so imekuwa ni episode 310. So kama kawaida, like, subscribe, hit the notification button, tell a friend. Tukimalizia 310 tukisema Eko Nene.